wararka maanta waxaa ka mid ah 410 case oo coronavirus oo laga helay gobolka Victoria, iyadoo 19 qofna ay u dhinteen cudurka. Siyaasiyaha madaxa caafimaadka dowladda federaalkana waxa uu sheegay inuu ku kalsoon yahay in tallaal loo heli doono COVID-19. Tirada dadka ugu dhintay coronavirus dalka Australia ayaa kordhay oo gaaray 266 qof. 19 qof ayaa Victoria ku dhintay 24 saacadood ee u dambeeyay. Dadkaas ayaa da'doodu u dhaxaysay 10 ilaa 90 jir. 7 ka mid ah dadkaasi ayaa lala xariirinayaa xarumaha dadka waayeelka lagu hayo. 410 case oo cusub oo COVID-19 ayaa laga diiwaan geliyay gobolka Victoria, taasoo tirada guud ee dadka hadda xanuunka qaba ee gobolka gaarsiisay 7,638 ka mid ah kaysaskaas ayaa lala xariirinayaa xarumaha lagu hayo dadka waayeelka ah. 607 qof ayaa isbitaalada ugu jira coronavirus, iyadoo 41 ka mid ah ay ku jiraan xaalad degdega. Premierka gobolka Victoria Daniel Andrews ayaa sheegay in xanibaadaha heerka afraad ee Melbourne hadda lagu soo rogay macnaheedu yahay in waqtiga dhow dadka dhibaato ay soo gaarayso, balse waqtiga dheer laga faa'iidayo.
That is a very difficult decision to make, very challenging decision to make, and I know that there will be substantial pain.
Waa arrin qalbi jab ah, waa arrin adag. Laakiin haddii aynaan dhimin dadka isugu socda gobolka gudihiisa, tirada dadka xanuunka ku dhacayo ma yarayn karno. Haddii kale, dhibaatadan ayaanu ku sii jireynaa, mana aha wax aan doonayno. Waan ognahay in dadka dhibaato ay ku tahay, laakiin waqtiga dheer waa mid aan ka wada faa'iidayno si nolosheena caadiga ahayd aanu dib ugu soo noqono, ayuu yiri Premierku. 410 qof oo ka mid ah 1,410 qof oo guryahooda ay booqdeen saraakiisha caafimaadka iyo booliisku shalay ayaan joogin guryahoodii, waxaana kaysaskooda loo gudbiyey booliiska. Waxaa sidoo kale jira walaac weyn oo laga qabo shaqaalaha caafimaadka ee xanuunkani uu ku dhacay. 410 kays ee maanta gobolka laga diiwaan geliyey, 139 ka mid ah ayaa ahaa shaqaalaha caafimaadka. Guud ahaan 911 ka mid ah dadka hadda xanuunka qaba ayaa ah shaqaalaha caafimaadka. Madaxa caafimaadka gobolka Victoria, Brett Sutton, ayaa sheegay inay adag tahay in la ogaado halka shaqaaluhu ka qaadeen xanuunka. Baaritaan adag ayay u baahan tahay inaannu ogaano oo xaqiijino halka shaqaalaha caafimaadku ay ka soo qaadeen caabuqa. Qaarkood waa hubnaa inay isbitaalada iyo xarumaha dadka waayeelka lagu hayo ka soo qaadeen, qaarkood dibadda ayay ka soo qaadeen, laakiin ma sahlana in la xaqiijiyo, ayuu yiri. Siyaasiyaha sarkaalka ugu sarreeya caafimaadka dowladda federaalkana waxa uu sheegay inuu marba marka ka dambeysa ay sii kordhayso rajadiisa uu ka qabo in tallaal loo helo xanuunka coronavirus. Paul Kelly ayaa sheegay in maqaalo la qoray asbuucyadii u dambeeyey ay muujinayaan in dhowr nooc oo tallaal ah ay u muuqdaan kuwo waxtar ah oo la isaga difaaci kara COVID-19, inkastoo waxtarkooda waqtiga dheer aan weli la ogeyn. Ra'iisul wasaaraha dalkan Australia, Scott Morrison, ayaa ku baaqaya in dalalka caalamka ay tahay inay ballan qaadaan in tallaalka adduunka oo dhan la gaarsiiyo marka la soo saaro. New South Walesna waxaa laga helay 19 kays oo coronavirus maanta oo Jimco ahayd, midkoodna ma aha dibadda ka yimid. Hal kays ayaa ah qof Victoria ka soo galay. 9 ka mid ah kaysaskaas waa kuwa gobolka gudihiisa lagu kala qaaday, inkastoo 8 ka mid ah la yaqaano halka ay ka soo bilowdeen. Queensland waxay sii adkeynayaan shuruucda la xiriirta xadkooda oo dhaqan gelaysa dhammaadka asbuucan si ay isaga ilaaliyaan xanuunka coronavirus inuu gobolka soo galo. Booliska ayaa uga digaya dadka soo galaya inay qaadan karto ilaa 2 saacadood baaritaanada lagu hayo goobaha laga soo gala gobolka. Wasiirka caafimaadka Queensland Steve Miles ayaa sheegay in dowladdu isu diyaarinayso dad badan oo soo gala gobolka ka hor inta aan xadka la xirin. Wax kaysa lagama helin gobolka maanta oo Jimco. Xadka Australiana waa uu ka xirnaan doonaa dalxiisayaasha caalamiga ah, sida ay maanta go'aamiyeen madaxda dalku. Ra'iisul wasaare Scott Morrison ayaa sheegay in inkastoo isaga iyo madaxda gobolladu ay rajaynayaan intaasi isbedeli doonto mustaqbalka, laakiin aan hadda la joogin xilli la fura xadka. Mr. Morrison ayaa sheegay in dowladdu aysan hadda cadaadis dheeraada saaraynin nidaamka karantiilka ee dalka oo dhan ka jira.
We also agreed that international travel constraints on inbound arrivals to Australia should be continued in their current form. We look forward to at some point
that might be the ultimate point. marka sidaas ayay ahaan doontaa bilaha soo socda ayuu yiri ra'iisul wasaaruhu dalka Lubnaan waxaa ka bilowday aaska dadkii ku geeriyooday qarax la aaminsan yahay inuu ka dhashay meel lagu keydin jiray walxaha qarxaha oo ku taala degada Beirut aaska askari qaraxa ku dhintay ayaa lagu qabtay tuulo ku taal koonfurta dalkaasi iyadoo tirada guud ee ku dhimatay qaraxa ay hadda gaartay 145 qof qaar ka mid ah dadka baroordiiqaya ayaa ku eedeeyay saraakiisha Lubnaan maamul xumo kadib markii kiimikada looga tagay goobta muddo sannado ah inkastoo laga digay khatarta ka dhalan karta wasaaradda gaashaandhigga dalka Australiana waxa ay u dirtay saraakiil caafimaad si ay u taageeraan jawaabta safaaradda Australia ay dalkaas ku leedahay ka bixinaysa masiibada ururka caafimaadka adduunka ee WHO-na waxa uu sheegay inay weli la shaqeynayaan dalka Mareykanka sidoo kalena ay rajaynayaan in maamulka Trump uu dib uga noqdo ka bixitaankii uu ka baxay ururkaasi madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa aad ugu dhaliilay sida ururkan uu u maareeyay faafka coronavirus isagoo qorsheynaya inuu ka jarto taageerada dhaqaale iyadoo Mareykanku ahaa cidda bixisa lacagta ugu badan WHO laakiin madaxa Dr. Tedros Ghebreyesus ayaa sheegay in lacagtu aysan muhiimadda ahayn ee xiriirka Mareykanka iyo WHO ay leeyihiin uu qiimo badan ugu fadhiyo haddadaas aanay lala hadlay ayuu yiri shir ayaanu lahayn maanta oo dhammaan xubnuhu ka soo qayb galeen Mareykankuna si firfircooni ku jirto ayuu uga qayb qaataa howlaha iyaga ayuu yiri xiriirka iyagu marka weli waa uu jiraa saadaasha hawada Britta oo Sabti magaalada Perth waa qayb ahaan daruur 21 digrii Adelaide waa roobab iyo 13 digrii Melbourne waa dabaylo iyo roobab marka dambe qaadaya 15 digrii magaalada Sydneyna waa roobab qaadaya 18 digrii halka Brisbane sidoo kale roobab la filayo iyo 19 digrii halka Australian dollar waxaa lagu sarifayaa eber dhibic 27 senti oo lacagta Mareykanka